your boy Abuda Saifs back again. This time tunakuja wapa hit. DJ wapa bass beat, beat.
Ki muziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Ki muziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele.
Esika nyosungai na likaka, so kiba moninga kaka bakimaka. Feta tanso peti ingana za danje. Atope sifazo, masimpada eche kunaveshuka. Nezi nguva nafikiri mini rasta pasa. Ndeko tunaruka na wenye wiva lotega ndo wanapata. Taani nasikia namna mnavyo jitapa. Si mimi ni panya njini mapuzi. Musha ni nasa nishituwa mnakimbia. Kipi sasa munogopa. Kama toto munalia mabibho nitawapa. Mimi ni rapper, tena wakisasa. Kikweli minalapa sababu sunakupa.
Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele.
Zamani tulikuwa tukizarauliwa, na wale tuzarauliwa hindwa na tuinua. Ni kichana wanajazwa, exibest na pasua. Mimi ni rap na rap ndo mi, mabisho wataki kunyamin. Mimi ni expendable, my rap is unbreakable. My song is unstoppable, Abu is incredible. I don't play football unless Dragon Ball. Bullet to the head na washutu wali wapish. Na bado mtani feel kwenye hizi high speech. Rap zangu ni high level, never worship to the devil. Special jets, me na travel and I don't cause trouble. Cause I'm so humble, I'm so humble, yeah man.
Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele.
Ulichimu, lunolu nakura kunywa musi tukamu. Baby atenga wozi namu, napendo navyocheza, napendo navyocheka. Tabasamu lako mama so good, weka weka. Hey, moja kwa moja ndio mupango. Ila mimi kwako hini bolingo. Cheza na meni jisifie, wenye wivu wa umie. Dance floor tueleke, na makofa tupigie. Ne maneno wa ongeye, wapige makelele. True love, tusonge mbele, tusonge mbele.
Ahi, mbona sasa natupinga na tuna washinda. Ahi, ahi, kama bado natupinga wewe ni mujinga. Ahi, ahi, Siti Kobra na wewa mie maneno ya moto. Ahi, Ibra na Ali, nanyi muambie, yeah. Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele. Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Kimziki tunahiti, na tena si wanyonyo tunaishi kwenye vipaji. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele. Achana nao, waseme seme, kila sisi tunazidi songa mbele.